Sometimes omuzungu akagamba nti play.
What? Tuli balada, tuli balada.